Kia ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāoho. E whai ake nei, e toru te kaumā iwa ngā kēhi ma te kōwhiori hou i te rānei e hoa mā. Ā, toko toru ngā ahorangi ngā pūkenga o te ao mā tauranga Māori kua tohua ki te whare wānanga o Awanui Ārangi. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina. E toru te kaumā iwa ngā kēhi ma te kōwhiori hou i huāke i te rānei, toru te kau ki te rohe o Tāmaki Makaurau e iwa ki te rohe o Waikato. E rua ngā kēhi o aua kēhi e iwa i huāke i waho i ngā rohenga o taumata ohiti tuatoru, kotahi i te whaitua o Karapiro, kotahi i te whaitua o Kāwhia. E toru te kaumā rua ngā mate tūroro kei roto i te hōhipera i tēnei wā, toko whetu kei te wāhanga whā omoomo. Tui aki tēnā kua mate tētahi mate tūroro i te hōhipera o Miramall i te tonga o Tāmaki Makaurau. Kaore he nui ngā kōrero i tēnei wā, engari e mihi aroha ana te minita i ngā take hauora a Chris Hipkins ki te whānau pani. Toko toru ngā ahorangi ngā pūkenga o te ao mātauranga Māori kua tohua ki te whare wānanga o Awanui Ārangi. Hei hāpai ngā kaupapa rangahau Māori, reo Māori, tikanga Māori anō hoki. Me te aha ko te apore i tau tōhito o te reo Māori me ona tikanga no ngai tūhoe a Pau Tēmara, tētahi kua kōpaungia ki tētahi o enei tūranga e toru. Koe rātā Wiremu Toheti o te whare wānanga o Awanui Ārangi.
Hei tangata ku arua nei e mahi nei roto i te ao Māori, te ao mātaurana, te whakaara ake anō nā kaupapa o tēnei mahi o te tohunga, kai aia we nā pukenga, kai aia anō tēnei mea ki te wete wete i te kupu, te tuhi i te kupu. Kai hea mai rā anō ona nei pukenga te tuiru nei ngā marae, he kai kōrero, he kai pika, he tino hōnere tēnei ki Awanui Ārangi.
Kua hoa tuke te iwi o Ngāti Whātua o ō rākei, tā rātou āmine ki ngā uri whakaheke, e tōmina ana kia whakatū whakapakoko ki te pā o mate harehare. Koe rā tā Joe Pihema, mā ngai kōrero mō Ngāti Whātua o ō rākei.
I te mea, kua otike te haina i tā mātou nei pōari ki tētahi o ngā whakaitanga. I whakai mai rātou te pōari. Aki atu he whakapakoko e whakamaumahara ana ki e rā o ngā aitua anui i mate ki Antarctica. Hea te he mai o tira.
Kei te whakaoreore te rōpū tōrangapū Māori i te iwi Māori kia puta rātau i o rātau kāinga werohi ai ki te rongoa ārai i te mate kōwhiori. Whai muri iho i te whakaputanga o ngā tatauranga o te hunga kua werohia kētia, e whakaatu ana kei raro tonu te iwi Māori e pūtu ana.
Kia hiwa rā tātou, kia hiwa rā ki ngā tuku katoa, kia hiwa rā tātou ki ngā te ameomeotanga o tēnei o ngā mate urita e werowero nei, e whakawehiwehi nei i a tātou i tēnei wā, kia matāra tātou. Ko te mea nui hei tino ara i a tātou ko te vaccination, ne? Me vaccinate tātou i kama, te kore. Tātou pirangi kia rakangia tātou, kia haumaru ana hoki tātou, kia whakataiapengia tātou, i te mate uruta nei, me vaccinate tātou.
Ko te reo tērā o Rāwiri Waititi. Nō reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te hāora, hei whakakōpani ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina.
Tune in to Dale Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pāki Waha. Current affairs from a Māori perspective in English, here on Wātea, every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pāki Waha on the go at wateanews.com.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
No te ata tonu nei, tū ai te ika āwhiro o te kapatamatoa a Manu Vatuvai ki mua I te aroaro o te kōti mō ngā hāmene I uhia ki runga I aia I te tau 2019. E ai ki ngā whakapai I kōnihi tana kawe mai I ngā tarutaru o te rōpū tarukino A ki roto o Aotearoa. I te rā nei I mau tangetange ia, no reira hei te 17 o tihema ka hoki atu ia ki te kōti kia rangona ai he ahanga whiunga ka utaina e te kōti ki runga I aia. A kāti ake rā, e hika mākua ea e nei pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haora, ko Lady Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.
Hei pā.